Destiny and Little Thing. Together with AP. Yeah.
Hasa bado ule ni tadali pote nipo nawe jua maisha safari tumetoka mbali mimi nawe sare 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 mawa baby sare 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 mawa baby sare sare nishapata pesa mimi nawe tukapare unavyo watesa unaswaga za kipare kitu pia bamba unawaka ngari ngari utashanga sana mimi nawe sare sare baby ukicheza na simama dede kawage ndo nyumbani twende unautamwe kushinda tende we ni mama na wengine kenge we malavu na kuita baby usijali wache watu ponde walonacha wachitua ende kwenye pari wa twende sare sare baby ni sare 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 baby nishateswa sana kwenye mapenzi kamari penzi langu maji njoo nikupe bahari wakuone home daddy alipe mahari ongeza upendo wanga wapate habari Nimefreeze na kuweka wazi kwako nimes